Yesu uba nawe, funu uba nawe. Bambele la gimikani, asambe sani asambe. Bambelela imi ngezandla zombi, kungabambeleli ngesodwa, sithanda sambe. Mawubambelele imi ngezandla zombi, lokho yongitshela ukuthi akekho omunye umuntu obambelele kuye. Mawubambelele imi ngezandla zombi.
Sihlala sihleka nawe.